So katikati usiku, I'm feeling something very odd. So kushtuka hivi, na patu boys are condemned this, na menyonji, na ananisongea. So fast, mi nikafikiria umse na dream, Buddha. Niaje, nini? Oh, pole, akajifanya whatever. But in my head, I'm like, Mona, why is he naked? The following day nilikuwa na kadudu fulani katululu. The following day Dalmas ameniepa, unajua mimi liability. Sina nyumba, sina anything. Mimi ni choko niko tu. But naenda shule because I'm about to do KCSE. So niko nimechill shule, wasa ameshaenda lunch naona text. Kwani ukuji? Sikuji wapi? Oh ni mama Emma. Leo sikuji nini kwa nini? Oh, Dalmas ameniepa nini. Kuja ndakubaya lunch. So what you talking about?
Food.
Mimi uyo teke nikafika. Of course nikapata Emma, kucheka nini. Kanipiga 10 bob yangu, nikaingia pale chini nenge mokate katakata nini rudi shule. So ikakama habit. So nilikuwa naenda hata jioni, but they used to take me to some joint. I don't remember where that joint was, but in Isili. That's how I fell in love with Somali food.
Yeah.
Sinia waneka spaghetti, sio anaita utambi. Tukaa hiyo spaghetti, rice, kuna minced meat, kuna kabanana, kuna kanyama, kuna cabbage, kuna kanini. So she used to take me for those amazing dinner dates. Bana maza I used to live for those days. Anambia leo kama leo niko na plan. So mimi niko majengo, niko huko na IC, nimemachoka kwa IC na mimi maza na kama mzee. Na ruka hivyo, hii stand inaitwaje?
Kuchia Calif.
Before Calif kuna majengo, kuna Kaiste kako hapa then Calif. Nimesahau hiyo Kaiste fulani na pita hapo naingia Calif nini, niko hiyo area. Nimeingia hapo mazaa amenichukua, tumeenda hivi tumeingia tu huko isili. Unaingia hapo ni wanaume tu, hakuna madame.
Mbona maanisha high rise? Majengo high rise, kuna high rise.
High rise. Na pita hapo naingia, tumeingia huko isili, amenipeleka Garissa huko, na tumeingia place nyingine wa Somali tu hapo. Anakaa hapo ni anaorder mazee. Wanaleta sinia bana, ananiambia kula. Alikuwa anapenda sana kunioni kidish, mimi upenda food since then. Bro mazee na dish mazee, niko like, "Oh, this lady man." I'm like, "I will revenge." So now that's where another thing started. So later when I did my KCSE, then nikaenda Matanga, Kongo usiku.
So KCSE uliweza kufanya tu vizuri?
Nilifanya si vizuri but nilifanya.
Yeah. You know what I mean?
Yeah. Nilifanya because I really wanted to have the certificate, because my mom used to tell me if you have a KCSE certificate you'll get employed. So I was like, let me just get it because ni hard but I'm doing it.
Yeah.
So one night nimesikia kuna Matanga flani yo Kongo. See, I'm from Kongo nimerudi. Tukapo katikati. Tukapo mazee tunapiga ma.
Tukapo kwa Matanga.
Tukapo kwa Matanga mazee. Nimesimamisha ngoma na tempo. Nimesimamisha ngoma na tempo. Ah, weka na 20. Mimi nataka katika demo yako na 30 bob. Nafsi una 30 sio mkataba una chiki demo yako. So hapo na cheki boy fulani amevaa mavini hivi anaitwa Sami, anatukosha huko kwetu. Askip. Niaje. Poa Sami, mambo nini? Ni uko wapi? Mazee mimi siko, mazee mimi niko between places. Leo kama leo nimelala hapa, sangina langa mako. No! Tuko na keja kama unajua mzee alienda ngushago, akatuacha keja, saka nipeleka T4. Sasa ni mix, so makongeni iko in phases. Kuna mix where the poor people live. Then kuna Ogoro where the a little bit poor people live. Then kuna VI, that's VIP. Then kuna GVI2, VI2, then kuna Maisha. Sasa kwa mabosi. So hapa mix I think inakuwa ni 500 ama 200 something. Then I think ukilikuwa I think 1500 hapo Goro, then via I think it was 2000 or 3000, then my share thing is 5000 like that. So sasa mimi 20 even kushow mazee. Akina hizo wako hapa nini now the brothers. So you usiku anatoka Matanga tukaenda. Tukafika hivi nikacheki na nikapata wasio medozi hivi chini mazee. Naona wase the people I know mazee wasio kuna tetaro bolu shago. So these people come from Ushago. Sema na mama mazee, kama una mali pa kuishi unaweza move in mazee. Usikuna ni come. So that's how I ended up living with Sami, Aizo, Onyato, they are big bro. So these are brothers. Kulikuwa na boy next door anaitwa Steve, alikuwa na kama hapo, kuna Isa, kuna mimi, then there was one more person. Umse nimejaribu ku remember. Nani ta Freddy? Freddy. Okay, so we are 7 people. In this place niliachiwa mtoi. Na mwa place niliachiwa.
Place ya kunyonyo lip.
Yeah. So that's how I moved in with these guys. tumeshamaliza KCSE. So nilikuwa nakaa na chill, asubuhi wanatoka wanaenda jioni wanakaa wanakaa na macaroni, macaroni zime expire, watu wanapatiwa. Tunakaranga bana tunapiga na strong tini tamu bro. So nikaanza mimi naendanga na simu ndange na nini. That's how I was initiated in industrial area. Walikuwa naenda inda.
Kule wako 130.
Yes. So asubuhi tunaniambia usijali tena na wewe, sisi tumejua msi anachukua. So wase wanachukua majina za wase huko ni Waluya. Ukifika huko unafika kwa gate msi anasema wewe anaangalia wase. Because unajua pia anachukua sana anaweza fanya job, amejua sana anaweza fanya job. Tena kuchukua unampiga kitu.
Yeah. Oh.
Nido. Yeah. Anachukua ID zenyu, anachukua ID mnaingia. So kwa nikitoka 130, then I think 20 ama 30 bob ni msemo yeye alichukua ID zenyu anachukua.
Oh, okay.
Then lunch time unango kula for free. Then jioni mkitoka huyo mama ninio mnapatana kwa gate. Na nakumbuka wote. Wewe ulikula matumbo wewe. Wewe ulikula chapati. Wewe sijui anakumbuki hizo vitu aje off head. Akurapo kwa gate ya Wahindi. So nikakuwa initiated. So every morning we'd go to them to Nesleria. Leo tunapata ni container, 18 foot container, trailer, tunaoffload hizo magunia, ma 90 kg, zilumiza sana, zilumiza lower back. Kesho napata ni sabuni, bro, sabuni ni noma. Sabuni ni kama mawe, ni hivi. Kwa box, alamu nazi offload. And then, hakuna touch. Touch ni some soft thing una fold hivi ya kuwekelea.
Oh.
Then now the nini that I have. So myself, my structure, I have like a mlima hapa. Me, my shoulder si flat. Mi kwa nakaleka kitu kenye madem, wanakuanga na yu kwa I got it from my mom. So mi kwa naka kashimu hapa, then kana come, then kuna kitu kako hapa. Bro, unatachukia kia kitu hapa, bro, uchungu nasikia hapa. Bro, my shoulders, nikuwa nikutuangia nguo, unaona black? Black, my shoulders were black. Kuna piga iyo, kuna time tunaeka keb stickers kwa spaghetti. Unachukua hiyo time kebs wametokelea leo, lazima kuwe na kebs sticker, so ni kuweka mnazi arrange. Kuna time nimepeleka kwingine huko, naenda kupika juala, juala za nini, juala za maziwa. Bro, mimi nimepika juala huko tu ni moto.
Kupika juala ni kufanya
sio kupika juala, si juala inapikwa literally. Si there chemicals bro.
Shit, okay.
Ni chemicals mnachukua mnazipima vizuri, zinaongezwa kwa mashine, zinatoka, zinatokao time zinakuwa blown kama unanazi mbubbles zile mbubbles watu ufanya. Then sasa nyinyi mna kuna vinyo mnazidaka, then mnaziposition kwa mashine nyingine, then zinatoka kama juala zinavutwa, then mnapuliza hewa katikati, so juala inaachana, so zishikane. It's a lot of science behind it.
Okay.
Then sasa kuna zile za maziwa, kuna za spaghetti, kuna za mkate, kuna za nini, mnapika hizo majuala, then zinakuwa big rolls. And then zinakuwa shipped. Hizo pia nimepiga. So ni akina Sami ndo aliniinitiate kwa hiyo, and they just took me in the way I was, bro. Anambia bro, come in. So that's how nikatoka kwa street, so nika come inside. So nika move in akina Sami boy. So kaza kupiga around this time, naenda National Theater Fridays, nikapata the Factory Club hapo, Kenya Performing Arts Group, wanapiga, nikaza ku MCMC. Now that's where now I met akina Fred and the likes, akina Jalas and the likes, niko hapo mazi, niko nao nini. Then I got an office messenger job. This is what happened. See, me, akina Sami nafanya shughuli. Nilipo 130. One time, kwa hii ploti, mini katoon, my mama wamenipenda. Then watoi wao, wamenipenda, nikingani vibe. Story, nini. Then, sina noma na mse. Kwa hile do number one, kuna mkisi hapa na uzanga changa, anauza mbaka sai. Okay, I just snitched. Ido ya mwisho huku, kuna mafla, nilikuwa meokoka. Alikuwa mama mpole ana noma. Then si likuwa door 6. Then Steve alikuwa naishi na anko yake. But Steve akisha pikia anko yake, anakuja kulala kwetu. Okay. Then hido hapa kulikuwa na mama Olga, anaitwa Chia Lady. Thank you mama Olga, ulinisaidia sana. Uyo mama, hey mama, she took me like her own son. Even nikitupiwa mtoi, yenda lini advice venye to mix maziwa. And her daughter Olga was my good friend. She loved me. Then ata sai anaitwa Topista ama Chia Lady, ako na anashona hapo kwa hiyo soko. Huyo mama yeye na bwanake bro walikuwa na butchery. So wakienda pale nyuma nyama ziendi, wanarudi wanazibulo. Wakisha Steve, juzo nyumba unaita tu mtu na kama anachukua nyama na lakini na Sami boy tunararua nyama, nakula nyama. They are my people like this. So situko hapa tunapiga shughuli. So kwa hii hapa kwa mama nani kulikuwa na Peter Imwatok. Sahiye, I think ni majority ama minority leader kwa assembly, county assembly. Ndwa Peter Imwatok. So alikuwa na come up kwa huyu mama sana because he wanted to vie for a seat.
Oh, okay.
Yes. Then kulikuwa na ye, kulikuwa na mama nitwa Pam. some lady, she was very hot. Nilikuwa nimemnoki man, but I didn't have resources. Yeah.
Which are necessary.
Yeah, yeah, which are necessary to expedite and execute.
Limit pam yako.
Yeah. So, alikuwa na kama hapa. So, alikuwa kam, sangina nalipata hapo. Now, pigia vibe. So, imwatok used to love me. Alikuwa kam, iteni Steve. Na kam, napiga story. Sangina napiga 10 bob, 20, 100 bob, whatever. He was getting in the political scene. Then the next time he vied for MCA, I campaigned for him. Uyu mama haka organize watu nini, haka msaidia. He became an MCA. He won the seat. Okay. Mini kajua hatu show more kamaze. But now, so nime fast forward. But now, during this time, so nime meet. So he used to have a lot of information. So kuna time akama akasema kuna container inakuwa offloaded in Westlands. Si mwene offload yo container wanalipa 500 per day. I'm like, eh? 500?
Yeah.
On a Sunday? Manega, manega. I'ma be right there.
Yeah.
Because nikienda, stand inda for 1 week. You get? Nda chill, nifanye mziki, nifanye nini.
Okay, okay.
That Sunday we went. Tukafika container wa Chinese. Company yetuwa Green World International. Nani ametuleta hapo asubuhi, ameleta mbogi yake kutoka Kongo tumefika. Mimi nimechangamka mazeni, nimeoffload hizi vitu, nimeoffload hizo boxes, hizo supplements. Tumeoffload mdosi alikwenda Chong Song Wang, some very short dude. Kimbe yuzulu on toes. Tuko hapo hivyo. So mimi nachekesha waseni kioffload. I'm so happy bro, 500. And then hizi ni boxes bro, mimi nabeba magunia za 90 kg, you guy. Na offload mazeni nimechangamka, kama mchanisa ananiobserve, ananiobserve. So kukaa hivi karibu na lift, nikapata waseni na my idol. Nikamwambia, my friend, if you have nothing to do, don't do it here. Kumbe bosi yako hapa kando mazaka nisikia. Nikasikia ameita HR kwenda Moses. Moses, I like him. I like him. I think we should offer him a job. Check his number. Check his number. Come. What's your name? My name is Steve. Good. Give him number. We give you a job.
Oh, shit. Okay.
Bro, just like that. Moses akachukua na mangu. Moses akawa, smiling sheepishly. Akachukua namba yangu. Akanambia sijui we meet on Monday. I didn't have an ID. Remember mimi nimemaliza KCSE. Sina ID, sina any results, sina any papers. Then Moses akaniambia come Monday. Nikaenda Monday, I had my dad's ID photocopy in one of my books. I always had it. Nikaenda nika mbea, oh, this is my dad, nini. I've not gotten the results. Akaniambia sawa, we'll start you off at 10,000. Bro,
okay.
Just like that, man. Big boy. That's how I got the 10,000.
Okay.
So, mini of his messenger. So, what do I do?
Yeah.
You know what? I'm not talking to people below me. I'm now, so that's my mama Superman. I'm now 10,000 shillings richer. I think I'm going to move out. I want a mansion.
Ike jani nili kwa pisa ngabi?
Ya Ukongo. Sikumbuki, but inakwanga between
less than 4K. Sindio?
Less than not 1K. Because nyumba za reru. Na pia nyumba pia ukilipa ni stress. But sana sana watu wanachukwanga, then wanakodesha wase wengine. But ilikuwa yeso watu wanapiga maextension nini. So mi nikatoka, nikaingia Ololo. Nika buy furniture zangu nini. Nikambia kina Sami, adios. Sasi mi nikaanza life side ingine. Job nimeanza kupiga mazee, imeanza kushika nini mdozi amenipenda mazee. Chinese mimi nafika na muangalia kwa macho hivi, sikumwambia akaniambia, why you look me in my eye? Nikamwambia, but I think that's a sign of respect. No, where I come from, that is rude. You don't look somebody above you in the eye, you look down. I talk, you look down.
Okay.
Yeah, in the Chinese culture, you respect when I'm on top, you look down like this.
Oh, that's why unafanya hivyo.
So you don't look at them.
Ile comedian.
Yeah.
You look down. So mimi nilikuwa namwangalia chini. Alikuwa amenipenda alafu kwa department nyingine, kwa department of finance kuna msanii anaitwa Edison. That's his English name. I don't remember his Chinese name, but this other department which I don't remember which one it was, there's a guy called Jerry. Jerry San is also Chinese. Now that guy loved me. We even spoke even way later on Facebook, and then we lost contact somewhere. But he was with me like this. So Chong Song Wang alipenda juu nilikuwa nampelekea homework zake USIU. Pelekea homework. Jerry alikuwa amenipenda juu nilikuwa nampatia vibes za culture za Kenya.
Yeah.
Huku kwa office messenger mimi nishakuwa store manager. Napanga mabox nini, nafanya nini, nishaza kuuza kwa counter, nishajipeleka even in classes. Tao kulikuwa na corner house, kulikuwa na university, kulikuwa na African something something, East African something something college. Nimejoin mazee. Nimeanza kusoma hivi bwana, semester ya kwanza nilianza kuisha hivi. serikali inatoa crackdown ya mashule zile ziko illegal. Napata hiyo kwa one of them. Nigga. Ka dropped out of school. I'm like, ah!
University.
Yeah, hey, illegal. No college. Ilikuwa college. Oh, ilikuwa hapo corner house. Hapo ndani. Yeah. Mm. So nikaacha. One day nakutana na nani kwa lift. Chong Song Wan.
Mm.
Kanambia, you like motorbike? Mm. Yeah, you want the motorbike? I'm like, yeah. Okay, good, good, good. We'll deliver today. Deliver today. Nakapita. Chuchuchuchu. Ilikuwa nga tembera karaka. We'll be round.
Mm.
Shishi ya menda kwa ofisi yake.
Mm.
Kitu kusanane hivi. Nasikia, where is Steve? Steve, come, 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 come. Naitua kwa store. Mazeni mitoka kwa store. Mazeni mitoka kwa store. Kwa majin keng. Ginko biloba. Mitoka kwa ndani maze. Mekami hivi kidogo. Come, 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 come. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ame nishikia lift. Bozi ame kushikia lift, bro. Let's go shuka chini, bro. Napata motorbike. Jin keng. Iko hapo maze. Mepiga ambia, try. Ambia, but I don't know how to. Try, come on. Amesha panda juu. Hey, wachenizo na kuwana confidence. Mm. Yata juu kuendesha motorbike. Hapo tu Kipro Plaza. Mepiga, vuru, amengunumisha gariba, ram into gari ya mutu. Kwa hapo maze. Edison amekam, Jerry amekam, because bosi ameita watu wapa chini. Tuko hapa chini.
Mm.
Very nice. This one from today is your motorbike.
Mm.
You like it? Good, good, good. Go finance, Edison. Give him money. Go pay driving school. Go do driving. Good, good. Ameshia.
Yawe kupatia kaa gift ama kama ya kufanya nao business?
Ya kufanya job.
Oh, okay.
But pia ni gift. Because nobody else was given.
So bro, you can still go home with it. You can still,
yeah. Nikaenda Rocky driving school yoi kwa OST. Nikachukua bill, nikapeleka, kanipea, nikalipa. Mi nilifanya class FG. Na tena nikaenda driving school, nikafanya BCE. Health driving school. So mi kwa barabara mi kwa nikosa. Nimesoma mara mbili, bro. So nikasoma pikipiki, theory, practical. Kapita niko na motorbike mazena piga nini. Of course, Moses ananiangalia na mrembo chungu. Kasema ugaidi. Kanambia sasa hii pikipiki usiku nenda nayo nyumbani. Unaiwacha hapa kwa basement. I'm like, man nigga. But it's fine. So mchana napiga lab naenda nayo home ni nini. Nikitumwa mahali napiga because pikipiki ni teke teke. Na chill nini narudi naipaka hapo. Naenda mtani na hivo. So now that, so when my life started establishing, nikambia, kumbuka mrembo wangu alikuwa naipeleka isili nini. It's about time. Let me show you some love. Come through.
Yeah.
Pam alikuwa na salon. Kumbuka Pam alikuwa ni menoki. Bwana mpelekwa salon ya Pam alikuwa anatengeneza kitu cha flat iron. Bro, ile nywele inalala hivi mazee. Kuna kanywele kana lalanga hivi. Alikuwa anafanya ndio cha flat iron. Na mlipia mazee anatengenezwa mazee yako hapo anafanya ma shopping nini. Kama moving. So alikuwa ana come sleep over like weekend hivi. Ana come bila Emma niko like no, mbona una come bila Emma mazee? Leta Emma mazee. And later, my mama said, we're moving, so we are happy family, nini. I don't know what happened. Kwa life ya Chong Song Wang and the team. Aka kwa deported.
Oh, shit.
Sijui Moses alikuwa na kwa laid off. And then Moses wanted to lay someone off before atoki. Moses akanita kanipiga kalamu. Kanifire. So life imaza kwa namrama. Nikatoka o. Landimawe nikaingia ololo kwa nyumba mabati. Bro, sijai kuwa na siku refu kama yo time. Landlords wangu walikuwa mademu watatu. So basically, babao na mama wako na hii nyumba, then wametenga ma extension hapa nyuma za mabati. But mama mekalia baba so much na madaughters wake maka baba ongeangi. Niole mama, anamukanga tu ya natoka, nafanya, aongei. Mama na wametake charge na daughters. Daughters wako na watoi. Walena wakaolewa nini wakarudi wako hapo. Some huge ladies. Bro likuwa natolewa na pangwa hivi kwa ploti na kesi mcha asubui. Kuna moto ametupa pad kwa choo. Ding, mlango zinagongwa bwana, tumetoka nje bwana. Nani ametupa pad kwa choo? Mama nani anakaa kujiheshimu ya wezi tupa. Mama nani wewe rudi na ya nyumba. Nani yako na mimba sasa ya of course haendi kwa mwezi. Wewe rudi kwa nyumba.
Shit, yeah.
Tumebaki na nyinyi. Kuna bachelor mwingine alikuwa hapo bwana na mimi bwana. Tunasomewa bwana, nasomewa bwana na baby. Simama hapo bwana. Mimi namwangalia baza, mimi nimejua baza hayuko mazee because sasa mimi nilipiga jana. Clearly hayuko kwa mwezi bwana. Hey, mazee. But kwa nyinyi hatutaishi hivi. Bwana hawa wa mama walikuwa natusomea bwana. Tukapo wale msame kama mazee. Kwa hivi mazee mimi pia nasomewa bwana. Alikuwa anatugomanisha. So I stayed here for a while kidogo when I was trying to find my footing. Nothing was working out, then now I had to go back to Ushago. Sana wangu akaenda kuzaliwa Russia. So all my furniture nikachukua nikapiga Sami niaje na leta mkoko nini kwa kina Sami. Zile 2-3 furniture walikuwa nao akachukua kazifunga juu. Nikafanya overhaul ya keja. unaona everything that I had ika come kiti kitanda nini nini stove nini I gave them everything mimi can do shago because I knew if I come back this is what I'll start life with but weirdly enough I never took it back again and I think it was also a blessing somehow because kwa nyumba kina Sami they had a picture of me on the wall a yellow one nilikuwa nimeshika microphone a yellow t-shirt that picture was there when for a while they used to love me and we are still good with akina Sami until now so I went to Shago my son was born ile story ya Russia hiyo CS mimi kutake care of madhake kwenda Shago then madhake kurudi then so mimi kurudi nikaruka kina nyumba kina Sami ndio sana nikadampiwa mtoi nakumbuka hiyo alafu mimi nikapanga then akakuja kuchukua mtoi then fast forward the rest happened bro my story is long my story is
damn yeah,
but I like vile unaenda alafu na tradition
characters
uliko to introduce sasa hata mimi naona dema kiumia matiti akisema na kuja mtoto wangu
nataka
mtoto wangu
but hii story yako inanikumbusha kuna majuzi nilikuwa vile niki travel back nikuwa naambia kina Ian like sometimes it takes you to be alone you listen to a song and the song hits you in a different way so kuna ngoma fulani unafaa kwenda kusikiza inaitwa Keep of the Flame ni Steven Marley na nani na Wyclef Jean and hii ngoma na feel ina fit situation yako kabisa kwa kuna place usemaga a foolish builder leaves out the cornerstone but every dog feels like a lion in his home my destiny is in my own hands because the child is the father of the man. So nikuwa natry kuexplain ya. See, I don't know. What does that phrase mean to you? The child is the father of the man. Wokisikia.
A child is the father of the man. See, the child morphs into the man.
Yes.
Yeah, you have to.
So you have to try and see in your situation, my destiny is in my own hands. After kupitia yo shit yote, for you to turn out the way you are, let's check it. The only thing is, like, in this situation, the foolish builder ends up being, like, the fact that watu wako wanaona yo, like, where you are going.
Yeah. Bro, so me, everybody you, was fucked me up. I've always come back to help them. My uncle used to beat me up. Ulaki ntafuta likaba kapata accident a motorbike akikwa chuma. I used to carry him with my car nikimpeleka OC. Later I gave him my computer na nini ya kuban my movie because I had a movie shop. Ile nini five changer. Ile unaika tutu unafungwa mlango zote unaika limpea iyo na a couple of things. I've helped him a couple of places. You see my dad and many other people.
Yeah.
That somehow walinifanyanga dati wanarudingi tu baadaye niko tu zile za.
Hawezi hold nini. Yeah. Alafu nini? So unajipataje kwa media? Kusiko history yote.
Okay.
Sija nini vile how you all end right up now in the media?
Aya. So I'm doing the office messenger job and then on Fridays I go to National Theatre. Remember? I've met a couple of people washaanza kuniambia ni aje kuna ma club tao wanafanyanga ma show so mimi naenda kwa chance ya ku rap na kuimba okay the first club nilikuwa naenda sana sana nilikuwa ni Tacos MC Jose shetani ya kulambe uso
Kimathi Street
MC Jose nilikuwa naingia Tacos bana hiyo time kuna crew akina Timeless Noel wanaitwa Air Force wametoa ngoma kode 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 alafu Cecil na Waire wametoa ngoma Air Force wamedance na bad girl Cecil call me Waire tik 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 tik
you
say that you guy
yeah
bro nime give tacos maze akina Timeless Noel wana come na mbugi yao zingine zio anaitwa kwa nani alikuwa na majina just remember Timeless na you say enough nilikuwa na Timeless Chulaimbo boys. Mimi sikuwa namkumbuka. Yeye ananikumbuka. So maze nimeingia Tacos maze nimekaa kwa nafasi maze naambia MC Jose so nimuuliza MC nani anambia niache bro mimi na rapingi maze. Napata chance nini nini. Sawa nakwambia bro hata una do. Una buy soda moja unainyonya the whole night. Unatembea tembea juu. Ukiona bouncer amekozoa unalenga hivi. Yes kutoa hii nje. Kulikuwa na DJ hapa na DJ Theos. Yeye amefungiwa ndani ya cage hivi. Ana roga roga man. Ikifika saa 4 na nusu mboga akina Timeless Noel inaingia. Bro amevaa kuna hizi ma jacket. Atiko kwa video akina Cecil na Waire leathers are black ni kama leather but ni black okay later I came to buy just to prove a point ni yo walikuwa na feel aje
timeless
bro wamevaa hizo ma yeah bro wanaingia hizo ma oh my god timeless I'm looking at them I'm like yo wanaingia mazao mpata wako reserved table wanakaa mazao wanakaa na fine shows mimi hata sina meza mazao mimi nikutoa mazao I'm just hovering around wasanii wanakaa wana perform 1 2 3 nini nini alafu nafika sijui saa 7 huko akina Timeless wanapanda stage bwana mademo wana, oh my god yeah Teresa Bro, I'm just looking at them.
Nyonya.
Like, yeah. Hey. Masi, I'm looking at them. I'm like, yo, man, I wanna perform, man. And they were so coordinated. They were singing and they were dancing and they were so brilliant. Mm. And at that time, there was this move for dance crews. Dance crews will come on a represent. Mm. I love MC Joseph to MC Mazana represent, represent. I love in Afrika kitu sanane sa tisa. Nasikia tu reggae imeanza kupigwa. Mm. Kidogo unaona timeless ayuko, nani ayuko, na kuna dem fulani kwa nimeona pia yuko, nani ayuko, MC Jose nini? Mm. Reggae inaanza kupigwa, mzee nenda kwa DJ mzee, bro, sina mwana nimekwambia nita kuperform. Mm. Bro, mzee ka reggae imeanza kupigwa, mzee hawezi perform. Mzee hatuwezi stopisha reggae buda.
Yeah.
We kuja next Wednesday.
Nobody can stop reggae.
Clearly. Clearly. Bro, so mzee niko mzee so naishia home natembea na divu kwa stage na ngoja asubuhi hivyo. So that's what happened during your time nikiwa na kina Sami. Mm. Then nikiwa office messenger. Then nikaanza kuenda National Theatre pia. Then National Theatre, so nikalan there are other clubs as well. Mm. National Theatre, si me meet Fred, whatever. These guys liked the way I was emceeing kwa yo. Ikuna, every Friday kulikuwa na show inaitwa The Factory Club.
Mm.
So hapa Arrow Boy alikuwa na come na crew yake alikuwa na Cubic crew.
Mm.
Wanauza samaki hapo City Market. Mm. Wanakuja wananuka mambuda. Wanaingia hivi lakini wanapiga look wanajidai. Wametoka Uganda.
Eh.
Ogamba chibuda unajua mali bulunji. Ndanyo. Si mimi ni sebo mazimi natoka Uganda mazimi natoka Uganda. Sina Cubic crew mazee. Mm. And I would give them the microphone as they would represent.
Mm. Mm.
So this show was being done by Kenya Performing Arts Group, which was led by a guy called Moseso, who later became my manager.
Yeah. Yeah.
So they used to go dance internationally, as if it was a fire, water, and wind. Easy, my movement, sir. Wazungu wanazipenda sana tembea kama cheetah hizo. So every Friday walikuwa na kaka wa kitu watu wana dance. Okay.
Wazungu wanazipenda.
Magumu.
So you could dance set?
Yeah.
Kuna hizo wazungu wanapenda hizo. Yeah, wazungu wanapenda hizo. Yeah. So when this was happening around this time, also Willy Paul used to come.
Mm.
Willy Paul alikuwa ametoka anava kuna top alikuwa anava hivi inakaa mikono button na slide hivi.
Mm.
Alafu alikuwa anadansa fanya hiyo kichwa yake hivi. Mm. Alafu anachukua ngoma za Alikiba kina Cinderella anazichange na kwa gospel. So anaimba the same song umejua Alikiba nayo but ni gospel.
Oh.
Eh. Yeah. Mm. Hizo sijui tayari nina mke nyumbani na Yesu moyoni nini alikuwa anaimba hizo vitu anataka kufanya. Alafu amekunja trauma mpaka hapa jeans zake alafu amevaraba zingine hapo.
Mm.
Utilize juu alikuwa anauza manguo. So they used to come there and hover around there. Then I used to do dancehall music. Naimba na imba wimbo zangu nini nini. Then Fred just liked my vibe.
Oh, yeah.
Then I started hovering around with Fred. So club shows naenda napiga. So one night tumeambiwa kuna comedy night Club Heart Siko Moy Avenue. QFM wanafanya comedy night. Wasi wako hapo Fred Omondi, Eriko Mondi, Ayeya the late, Paul Wakimani, tuko na Chipukizi, Owago, Otulotuol, Nani, the whole crew, including me. Wasi wanapiga, nikaua. So I was seen that night, I was the best. Ilikuwa mimi na Desagu.
Oh, okay.
Desagu was number two.
Yeah.
Chenye nilishina nao Desagu, ni mimi niliimba, nika dance, nikafanya comedy. Boss wa QFM, programs controller anaitwa Esther Masharia. Alikuwa amekaa kwa audience. Akanicheki akasema, so this one I learnt later. Tuchukue umse because we are a dance na kaimba na kafanya comedy, tunaweza mtumia kwa road show. QFM was very big with road shows, Mashinani nini. They were making so much money. I think the biggest radio that time. So that's how I landed up in radio. Nation Radio kanaambia
wewe uliingizwa na Esther Masharia?
Yeah, okay, mimi watu kwa club nikipiga comedy bro.
Yeah, Esther ni mtu wa nguvu sana cuz mimi pia Esther ndiye aliniingizaga QFM. Basa mimi alikuwa ananisikizaga mimi na Rapchat kiwa Ghetto Radio. That's how she ended up. Okay. Big up to Esther.
Big up, mad love, man. Ulinis come through. So Esther alikuwa anataka ofisi yake anaambia. Bado mimi sasa bado sina idea. Anaambia sasa unataka kufanya nini? Anaambia oh mimi
cuz alikuwa such a boss like very cool, very.
Yeah, unataka kufanya nini? Alafu alikuwa na Madrid, I think alikuwa amezi twist, alafu amezi design kama lines. Mimi sina kitu cha kufanya maze. Na maze nataka kufanya radio maze. So najitaji mjize. Mjize. Nini. Hako nani understand. Ingi hapo kwa radio. So ni mingi radio, QFM. Asubui, kuna Rashid Abdallah na Agio Wande.
Yeah.
Alafu na Marangi. Alikuwa naituwa jina fulani ya Dem. Mesawe. Alikuwa, mimi bibi yangu, bwana yangu, amenipiga jana. She was so loved. It was a character. then mid morning kulikuwa thing na Linda Oriaso.
Mm, yeah, Linda.
Mm, minakachi na check Linda Oriaso mazi ameiva bana alikuwa na mwanya hapa niko like yo.
Mm, mm.
Pata chance.
Bro, kwa ni memnoki, but this kwa I'm showing you, but that I've never mentioned this anywhere. Yeah.
She's in my Redo Maisha malitoka
pia. I think so. I think I called somewhere there.
Mm, mm.
Bro, and then Linda, she was so put together, then she was so clean, then she alikuwa ameenda kucheka. And then she had these two big lips and then akona kama mwanya mazena mwangala niko like she has no idea.
Mm.
But then I used to sit in most of her shows. We used to sit in most of her shows. And then drive kulikuwa na Masawe Japani.
Yeah.
Na Kiliopas Awinja JPT, that is Otoyo.
Captain.
Side story.
Captain.
I used to listen to Captain and nani nikiu shagoni kilimia wase. Na Masawe. Bro, nilikuwa nimewapenda. Nilikuwa na wasikia, nilikuwa na karidio kengine hivi, ilikuwa babangu wakitua. Nilikuwa na Isanya, na by Betri, ilikuwa nituwa Tiger. Betri ilikuwa nituwa Tiger. They were cheaper than ever ready.
Yeah.
Nikena kulimia mse, nimeka hivi hapo kwa nituwa Tombo. Unajua Tombo? So ukilima, ukivuta hivi, hako kakitu kanituwa Tombo.
Oh, okay.
Hako kamad, kameshikana hivi. So nalima navuta katombo hivi na kakaridi alafu ka aerial lako kwa nashikuna wakati una tune. Bro, nasikia Masawe Japani na Kiliopas Awinja JP. Bro, nilikuwa na checka that duo was fire. So fast forward, now niko now in the same studio. I'm like, yo, na wangalia mazi wanapiga. Walikuwa wanauwa yo show yao. I think then after kulikuwa na Elvina Omala. Sijui kama Elvina alikuwa hapo ama before, one of those.
Yeah.
So Esther Mashara katambia, figure out what you'll do.
So
mimi na Rhino, that is Tony Kukuni, the late, alipata accident. Guys, fungeni seatbelt kwa gari.
Nishapati ena story marangapi. Mwiko nikiambia sage yake. Akufa. Yani alikufa.
Alikufa. Every other person alisurvive.
Jua belt.
Yes. Then Alibaba. Okay. Alibaba, sayo alikuwa nafanya kitu netuwa mapolisi. Likuwa na mapolisi. Yeye na Alex Madenge walikuwa na ni friend wa Afande ama something. Wewe go bro, habari gani bwana? Yeye kijana, jana bwana tumevinja hivi mtu bwana. Nini walikuwa wanafanya hiyo character. So they were very huge in the comedy scene.
Yeah.
Walikuwa anajiva kama polisi. Anajia mabolisi. Yeah. Serikali. So mimi na Alibaba na Tony Kukuni tukakamu na show inaitwa Vuka na Style. So inaanza midnight inaenda all the way mpaka 5 asubuhi. Alafu ikifika 5 asubuhi Seli Amutabi Kadot.
Yes. Gospel.
Okay. Bro, nikapata hii deal. Mbogi yangu, akina Fred, akina nani, sawa kanza kunisikilia wivu. Kina chibukizi and the rest. Wakanza kunicheka, wakasema, anaongea na watu wamelala. That was the inside joke. Hey, ule mzee anaongea na watu wamelala na come. Mini nani, nayo. So, naingia club, yo Tribeca. Mbaka kitu saa 4 saa 5 na vuka na ingia nation na kama mbaka midnight tunaanza show yetu. Okay. Next door kuna Easy FM. Easy FM kuna mtu anaitwa Brian na Cupid. Wametoka kwa Sam, sijui tujengane ama tujipende something. Kuna kind of shit fulani kwa nafanyika kama hiyo. So wameleta watu wanafunzwa few things. So pia wameko huko na Esther Mashari amwambia figure out what you'll do. So Easy FM at that time, the biggest name in Easy FM akina Sheila Mwanyiga.
Yeah.
Breakfast na kina Munene Nyaga.
Bro,
sahi kuna yu siku. Who the fuck is this? Who are you? So wako hapo na Cupid, they haven't figured out what to do. Then one time tunapiga story. You know me, I always talk to everybody. Cleaners, whoever. Me, I talk to you. Nakusalimia, we vibe. Mi zinanga, so nimeongea nao, so time tumekaizi FM napiga story now tu. Na catch up, daily happenings. Kuna another radio presenter hapo, sita mention jina, but alikuwa anajisikia, alikuwa dame, alikuwa anajisikia sana. You know, kana ongea kizungu mingi sana, alikuwa anatuma dharau. So tumekaa hapo, so we are hating on her. Eh, we are just young. So the faders go up, they're supposed to do a link. Faders go up, wakapiga link na Cupid, then wakaniambia, "Ah, we are here with whoever." Hiyo time nilikuwa anajiita Obina the Joker.
Oh, okay.
Okay. Nikapiga kinaija. Hiyo link. Tukapiga, tukaongea, tukacheka. Feda zikaenda chini, mziki nacheza. Mimi nikatoka nikaenda QFM. Wakarudi on air. Bro, wanakisha phone lines hivi watu. Where is that guy? Where's that Nigerian idiot? Cupid akakuja. Kuja. Naitu on air. Kukam, kuweka headphones. What's happening? What in the apple? What are you telling me? Nonsense, idiot. Idiot. Mimi natukanana on air. Useless. Stupid man. Buffoon. Mumu. Obolokri, ignoramus. Nini. Bro, guys loved me. During this same time, someone is starting a show, is called Kajairo.
Yeah.
Okay.
The reggae show. Mafte?
No, 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 no. Kajaru is starting a show on TV. It's called Kajaru Music Comedy.
Oh, okay. Okay, okay, okay.
Tumetoka National Theater.
Mm.
Othula kwa nama plan, kama tuende hivi maze, tuende hivi mapeleko Kajairo. Ameenda kushutu kitu na Kajairo. Tumekaa, kuna club flani, ilikuwa penye, kuna Java saizi, Kimathi Street.
Yeah.
Hapo kando kuna kimlango flani ya funguli wangui. I think it went to Fahrenheit. I think that's the name.
Yeah,
kulikuwa
na
club hapo.
Yeah,
I think it was Fahrenheit.
Mm.
Tumeingia hapo ndani, Kajara na shoot kitu flani. Ana shoot hizo ngoma zake parody.
Mm.
Then tumekaa hapo, tunaongea. Then mimi na kelele zangu, mimi nikaanza kupiga kelele pana kinaija.
Mm.
Kajara kuzileza, Buddha.
Mm.
Kuna kitu umesema Buddha. Hiyo ni nini? Hebu useme tena.
Mm.
Hey bro, tushuti kitu.
Mm.
So tumamaliza kushuti kitu ya usiku tukaenda kwa street.
Mm.
Kuna juzi kuna msia nilipostio kitu TikTok. Baze nyinyi mulambwe, mulambu uso. Kajara kaniita kwa street nini?
Mm.
So I'm here in the street and I'm with this guy. Nikatokea. What's up Mr. Kajaka?
Mm.
Nini mevaki yoti ya nanga yellow, it was my favorite, it's only one I had. But it's not your favorite, it's only one I had. Mr. Kajaka, what do you call yourself? Kawats? Nini, nika crack bro, nika lipua. Tukatoka, Kajaro kwa na ofisi hapo Nanak House.
Mm.
Tukaingia hapo waka edit nini, waka katakata nini, pap. I think it was going the same day ama the following day.
Mm.
Bro, imepostiwa. My friend, imeenda live hivi. Comments, that Nigerian guy. Kajaro ni aje bro, next week tukuna we tena.
Mm.
Ivo, mimi nisha kwa lifetime member wa Kajaro Music Comedy. And somehow, straight enough, yesterday I was hosting Martin Githinji on Obina Show Live. And I was telling him about when we worked with him at Kajairo.
Yeah.
Pia wameka miye mungala mbuvi, padi, alikuwa driver wa Kajairo.
Mimi
kwa hapo, thula kwa hapo, wago kwa hapo, waga napiga kijaluo. Nini bro, shia music Kajairo Music Comedy nimeshika. Aya, huku sini, Easy FM, Esther Mashara ya jui, ama alijua batakajifanya jui. Mi naingia Easy FM jioni saa mbili napiga na kina Cupid kama Oga Obina the Joker.
Mm.
Maka midnight, then naingia Vukana Style kama MG the General of the Microphone.
Mm. Oh.
Aya basi nipigie simu unalonga na mimi ukiwa pande gani?
Mm.
MG the General of the Microphone iko na nyumba bwana. Nambari yangu 07 nini usicheze mbali.
Mm. Sheske ngoma ya Costa Ojuang ile kwa gati Nairobi na wiro vanyo pesa. Ni hiyo.
No hiyo bro.
Nika mkafta dojo.
Apeg my brother. Oh, nikingia huku. Usichaze mbali mambo vipi ka brother? Unaronga na mimi ukiwa pande gani? Mombasa mko vipi? Aya basi unataka ngoma gani? Nzuri sana kuchezea hiyo. Ya nani hiyo? Anakuchezea hiyo time kulikuwa na ngoma Chikuzee inaitwa si vibaya. Wataka gani? Anakuchezea Chikuzee. Ndiyo yo, si vibaya mina we kujuana. Leo nusiku ya kwanza. Hey, I used to love that song. And then Linda Oriaso used to love that song. And then I used to love Linda Oriaso. Ah, okay. Forget it.
Najua mwanya ni chance na kisapiri.
Yeah. I think she's also the one who, introduced me to that song or something.
Mm.
Then she used to love it. Then she used to play it. And I was like, so when I start my show, I used to play. So huku niko different person. Aya. During that time, okay, so that time, I think the stars were aligning in my favor.
Mm.
So around that time, Nation Media Group is doing NDA party.
Yeah.
Okay. Aya. Alibaba Madenge.
Mm.
Alex Madenge and Alibaba.
Mm.
One of them.
Mm.
Kanambia, no, it's Alex Madenge. Hata kuna yo footage zangu mpaka sahi.
Mm.
Where Alex Madenge? Yo footage, bro. I need to post it.
Yeah.
Na kata hii story alafu niweke.
Mm.
Akanambia, bro.
Mm.
Kuna endia party mazee ya Nation mazee na shikanga. Nika endia party yo ni nini?
Mm.
Tuende endia party mazee sa hiyo, nimepatiwa contract ya 10,000.
Mm.
Na Esther Masharia.
Mm.
Kamebewe 10,000 cheza kama wewe.
Mm.
Akanambia inafanyika huko kwa plant Mombasa Road. Bro, mia tasiju Mombasa Road ni wapi. Akanambia tukupia lift.
Mm.
I think they gave me a lift. Tukaenda bro. Tumefika hivi. Ando likuwa na MC. Wana MC endia party. Ya nini wana ya? Yes, wana MC. Then they did a mistake which is a blessing. Mm. They called me on stage.
Mm.
Bro, I have the hunger and the passion.
Mm.
Bro, nilinge hivi kwa stage.
Mm.
Niliwakisha. Linus Gitai loved me. It's the first time he saw me. Mm. And then alikuwa ameva kama Oga.
Mm. Yeah, mwenye.
Igwe, ameva kama Igwe. Mm. Mi nikakuja, papa! Nakwambia Linus alikuwa anacheka na daddy.
Mm.
Then ojasa yendo boss, yendo CEO, yendo sawa Nation Media Group yote.
Mm.
Boss akicheka muna cheka.
Yeah,
bro,
yeah.
Jokes zangu zote zikuwa nenda home. Jokes zangu bro niliua.
Mm.
Kutoka hivi nikena nikakaa chini.
Mm.
time ya kutoa speech yake akasema I'm not even going to make a speech. Why is that Nigerian guy calm? Help me give away this awards. Akapeana pena awards, awards, awards. Akaniza, do you work with us? Nikambia, yeah. Akota wamenimi. Where do you work with us? Nikambia, I do this. From today, we are giving you a contract. Permanent contract. Bro, from that time until when he left Nation, I was untouchable. People are being fired. Nobody would touch me because mimi nilikuwa mtoto wa LG.
Contract kwa mangapi sasa?
No, si nilikuwa na 10. Ilipanda ikafika 70, bro.
Oh, okay, hiyo ni poa.
Bro, nilikuwa bossi. Sasa mimi za ni kusema.
Iko nene.
Iko nene. Yeah. So unajua, hii time, hii contract ilikuwa E10. Si nilikuwa naishi na Othuol na Wago South B. Tunapanya ma club show, nini tunachunganisha. Wenye contract ilipanda, bro, niliama nikaenda 10 na SD to moja. Big boy.
Okay.
Big spender. Na kwa bola. How much is money? Is nothing. Yeah, so... kurudi sinimewakisha, amefurahi na mimi kurudi. Kuna siku ana watch NTV, akaona show kwa TV inaitwa Break Time Show. He didn't like the previous host. Akapigia Charlene Samad, akapigia Ian Fernandez. He was the head of programming NTV. Akambia, I know a guy who can fit this show. And that's how I got a screen test for Break Time Show.
Okay.
And I did a screen test with Nice Githinji. And she became my TV wife and we blended like this. And Break Time Show took me around Kenya in all the high schools. Bro, most of the people who are now between 40 and 30, they remember me. Most of the people who are between 25 and 30, 35, most of them were in high school when I was doing that. So I'm like, bro, ulikamingi shuletu maze, ulikamingi shuletu. So I'm doing that. When I'm doing that, I'm called to make a special appearance on Comedy Club with Phil Bresson. Bro, I go that episode comment. That guy, Phil tells me now you are a member.
Oh, okay.
Starts so, sahi napiga Break Time Show. Na ninapiga Comedy Club.
Break Time, sahi, iku naingiza ngapi?
Break Time Show, I think it was 80,000.
Yeah, na ila 70 ya radio iku wa Masai Mshatu.
Iku, bro.
That's good.
Yeah, iku. Yeah. Because I think Break Time Show, I think maybe was I being given 20,000 per week? Then now ni 80 ama ilikuwa 10 per week then in a build.
Okay.
So somewhere there. Then akina feel pia ilikuwa around the same. Either 10 or 20, the same. Okay, but it was not about that money wananipea. Bro, zile mashows nilikuwa napata inje.
Oh, okay.
Bro, hakuna Mr. and Miss sijaifanya. Sijui Kemu, sijui Wapi, sijui. Bro, hizo campuses zote Mr. and Miss nilikuwa na mimi tu. Obina niaje, niaje ite. Ni so, lakini ukiona ite ni za, because wanatoa so. Student organization wanasikuwa 20, 80 ni yangu. Bro, kala kagari kangu kwa nilipea umosh. Yo KBT. Hakuna shule ijaenda. Tumefinya. So, napigezi show mbili. Niko Easy FM. Na pia niko QFM. Okay? So, when QFM got disbanded, mi nikabaki Easy FM. So, Easy FM have been toast, have done.
QFM ajoki disbandi wa mi nilikuwa moja tutuliambwe. And any place inaitwa Kajito mbe mtu ngoje huko.
Yeah.
I was one of those.
During that time, mimi nilikuwa Easy.
Yeah, ulikuwa Easy. Mimi nikipata ulikuwa Easy. Kwa sha toka.
Because ile show ilifika points, yo, na Esther pia kanambia, oh, you can't do everything, nini. Nikambia, saa, mita baki Easy. Kanambia, choose. Mita baki Easy.
Yeah.
Because my brand was going that direction. So Easy nilifanya hiyo late night. Then when, so the show we did with Brian and Cupid was called The Home Run. Bro, that show was ahead of its time.
Ilikuwa a drive ama?
No, ilikuwa late night. Yo, 8 p.m. Oh, okay. Until midnight.
Okay, 8
p.m. Most CEOs that I meet now, when I make a bro, I was in campus, bro, you guys used to make our nights. How is Brian? How is Cupid? You guys were so funny. And me, I remember what we were saying. I'm like, we're just talking about the things we are talking about now. But tulikuwa nasema tu vile iko. Basically, we were NRG Radio. For now, we were back then. But now, kinesa likuwa like, no, you guys are too much. You know, because kitambo likuwa kina... Hey, this is Sheila Mwanyiga. You're listening to the Rhythm and Blues. Coming up next is R. Kelly with When a Woman Loves. That was radio. Si tumetoka zile, Brian, we wacha buwana, nini, buwana, jana tumenda, nini, that one. Then ilikuwa ikifika 10 p.m. Ilikuwa nafanya kitu inaitwa Chronicles of Obina. Unasikia, tutut, turutut, turutut, simi si wahala de. Ilikuwa P Square song. Wahala, watu walikuwa wanajuanga wakisikia hiyo kitu, watu wanakimbilia radio. Unasikia tutut 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 simi si wahala de wahala de wahala de oga Cupids oga Brian story com story com Hey, now make I tell you something. Hey, by the way, you know, kwanga wajangu. Make I tell you something. Yesterday, I went to the club. There's this fine girl I got in the club. Then, you know, I carried that to Roy Sambu. Hey, well, nobody wants me. Kenyan girls. Hey, I did not know. It was a man. Yani, nilikuwa nizu story. Oh, for a twist. Bro, watu walikuwa wanacheka. Watu wana call. Watu wana call. So around this time, this is happening. My sister does the Nigerian accent better than me. So what do? I put my sister on. I say, now, kuna isho imeshika, and I want to introduce you as my wife. Kuna time alikuwa amekam Nairobi kwa kole. So I'm moving. So hii time nishapata do, nimetoka Roy Samu, nimemove Muthaiga kwa nyumba Jalas. Jalas sa ametoka, Jalas ameitwa sijui standard. So ametoka Kiso, ameniacha hao yake, yameshuka kambia wao ni brother yangu, mimi nika move in, so sikulipa depo. So nimeingia kwa hao, ilikuwa 30,000 hapo. Ameniacha furniture, ameniacha kate na kuria mko
wote. Eh, amekuacha mpaka furniture.
Furniture bro. Move in.
Hodo naishi vizuri wewe. Yeah. I'm moving on up.
Yeah. Bro, nimeingia hapa ndani. Nakwambia sister yangu amekam kume nice nikampeleka Easy FM. Nikam introduce, alikuwa anaitwa Ngozi. Nikasema, my wife has followed me over here. Ngozi, what do you want? Akaanza kushika watu, akaanza kumpenda. So, there's a reason why it didn't work. Let me not get into the details.
Yes.
But it didn't work for her. It was on her side. It was not on my end.
Yeah.
Something happened. Yeah, if you like, I'll tell you off mic.
Understand.
Let's protect her. But it didn't work. Her brand as Ngozi. Yeah. But watu walikuwa wameipenda. But somehow aliban, mimi nikaendelea. So mimi nikaanza kupiga. So when home run couldn't work out, watu wakaona vision ya home run. Okay, I think brand was let go, I think Cupid. Me, I was taken to mid-morning with Sanaipei. Nikapiga na Sanaipei for a while, bro. Toto, imagine wale watu naonanga hivi, so unaletewa ndio huyu. Bro, I worked with Sanaipei, I think for a while, we became buddies. Like she has good vibes. Hakuna mse, hakuna dem ananga noma kama Sanaipei.
Yeah.
Bro, ule dem, rosafi, ni masaitu fulani atakatu nyama. Sanaipei unajua naonanga nyama kwa buchari, anaza kusalivate.
Yeah.
Dem mrembo ana mambo mingi, atakaa mtu tupiga show. Mimi natoka between the links, naenda na buy juice. Eh, nilipea masambusa muulize. Nilimkuta na feed masambusa hapo. Napiga my story, she was my person. You know, we worked for her for a while. Then later, I think we were fired. Then I think I was brought back, then I was put with Antonio on drive. Then I did the drive. Now so in me fast forward. Now let me go back to this time. So when this was happening, break time show, tukapiga comedy club na kina JB Masanduku, Kevatin uleta came turn into Shaniqua, what's the name of the other guy? Mavo, alikuwa Mavo, alienda ka Dubai anafanya videography huko. Then NTV now is starting a parody show called Offside.
Oh, okay.
Who best to do it? Obina and Otoyo.
Bro. Oh, Offside. Kwa yes. Nisa Offside. Yeah.
Do imepanda, bro. I think walikuwa anapiga. Was it? How much was it? It was over 100 plus.
Yeah.
I'm like, yo. I think it was 200 plus something. Back then. I'm like, hey, now this is the mula. So sina toyo bwana, tumekama Offside, tumescript. Nini? Nika kumbuka, Kingori is very funny.
Yeah.
At a stand-up, I don't know why you guys don't celebrate him as a stand-up. That guy's a genius. And I've said this many times before. Okay? So, because I'm about to let a Kingori, I'll have to let a Kafisho. The Sagu.
Yeah.
From Kafisho. So, Kafisho, akinotoa alimleta from Kenya Corner. Akinotoa alikuwa anafanya show inatoa Kenya Corner. Kamleta kama scriptwriter. Tukaleta Kingori. Yo time Kingori anakuwa anishe place land. Tulikuwa anaita tunze punda kutunze. Feather. Before feather ikuwe feather. Ugo likuwa ni mustuni. Watu wanaishuko anishuko. Lakini na Sleepy Davy na nani. So tukaleta on board. Wakwa script writers. Bro, we had a good run. The show was, people loved it. Then Kingori akaanza kufanya character flani inaitwa Kinyanjui Reporter.
Kinyanjui. Yeah.
Hey. Bro, nakwambia ilikuwa inashika show, ilikuwa na ratings, bro.
Yeah.
Tumependwa nini. Then, I think LG left. LG left. And then, akina Charlene and Ian Fernandez. Did they leave? Yeah, they left. I think 2K24. Then I think akina, this guy, what's he called? What's the name of this guy? There's another boss who akamove kwa yo level. Then contract yetu wenye lisha, wakatumia wanataka kuirenew, but they are renewing it under similar terms.
Yeah.
Mimi na watoto kajita kando kwa jamii maniga, our show is number 1 in this station.
Mm.
After Churchill show, Churchill show was the biggest.
Mm.
And our show imependwa, tumeshika nini nini. So Tosi yako na soul yake, niko na soul zangu, nini tukasema bro, see we can do without this money.
Mm.
Tukamwambia bro, you have to add us money kama kuingiza doa tutaki.
Mm.
Na pia akamwambia simu kwende.
Mm.
Wakaita kingori akamwambia see
Must
keep writing the show.
Mm.
And then Kingori wanted us to call the show Wicked Edition from the onset. But tukakata tuzikwa pana is offside nini nini. So the Wicked had that name from then. So of course ama guide wawili wamekata this budget for two people that you want to pay. So you can pay one person kwa script writer na bado ufanye nini. So that's how now Offside and TV moved into the Wicked Edition with Dr. Kingori.
Okay.
Na akakuwa naipiga, unaona venye alikuwa na script na piga. Then tena saa akaleta sama genius wengine. Akaleta Sleepy, akaleta Nasra, akaleta nani walikuwa na msaada ku write. Bro, that guy was doing a killer show. So tumekaa nyuma tu kule, god damn motherfucker. You man. How dare you man, you take our money man. Take back man.
Alafu akajua ku mix na internet.
Yeah. Yes. Yes, and then that time the internet was now taking over.
Yeah.
So zile vitu alikuwa anafanya unapata yali negotiate a deal where he owned the brand.
Mm.
So anaipiga kwa TV yes, but inakamkwa kwa channel yake. You see? Yeah. So yeye alikuwa na double winning.
Yeah.
So unapata kuna brand za ziko advertising kwa TV zina kwa advertise kwa episode yake iko pale ndani like this. Then akaleta live audience. Bro, and then he just took off.
Yeah.
So now that was a journey, and then now in between I was also doing Churchill show appearances here and there, and I come to perform kidogo, but me I was not from Churchill show.
Yeah,
me no bana pitia tuko in between, you know. Then now from there, now when now I was laid off, your time ya sana ipei came back, did with Anto, took a car for a while. Then I was told, no, you know the direction that the company is going, we don't see you in the direction. Like shut up.
I know that talk. Yeah,
you know that talk.
The direction.
Yeah, the direction that the session is going. We don't. I'm like, I'm just a radio presenter. First of all, you guys don't even have a direction. Which direction are you guys going?
Yeah.
So we had given them a lot of brilliant ideas, myself with Anto, that I see NRG executing amazingly, but they didn't want to because for Nation, what used to happen back in the day. I don't know about now. Radio was an afterthought. It was not the main thing. The studio was leaking, ceiling boards jiko ages jui nini, microphone, tunaambia au frequency, watu wana complain frequency. We don't have advertising, but our new boss was telling us revenue over ratings. What do you mean revenue over ratings? You can't have revenue if you don't have ratings.
Yeah.
For people to advertise, they have to like what you're doing and people have to love it. So let's build on the brand first. Apana, no, us is revenue. If you're not making money, you're not making sense. You're not making So I got fired. I was disappointed for a while. And during this time when I was at Nation, before I got fired, I think it's when COVID hit. That's when I started Kula Kula Show. So the idea for Kula Kula Show was, I was going to visit celebrities and cook with them in their house. Then I give them a shopping voucher for like 10 G's. Why? Because I knew they didn't have shows.
Yeah, okay.
But I had salary. Okay, and I was like, I've always wanted to do something on the internet. I always want to do an interview type of thing. So let me just do it. But I want to eat, to kule food mingi, to cheke, and then nikuache na kavocha, kakukushon kidogo. But now most celebrities, their houses don't look that good. So of course, I want to kukaribisha, oh, you know, just come in, nini, nini. So I spoke to Butita. Butita is the first person I told the idea. Butita was like, that's dope, let's do it. So like, well, how do we do it? We do it in the studio. So we did it in SPM. So we did the first one. We invited a couple of people. We did like 5, 6, 7 episodes the first day. We finished late. I was leaving there just like Saturday, 5 in the morning. And I was dropping people. Nika drops juu nani uko umo, nika drop shiti at the river. Na kamomo nafika home hivi saa moja asubuhi. Then 2 days later, Butita na Nicola anambia, bro, sijui nikwambie tu. Awacha nikwambie vile iko, bro. Footage.
Yeah.
Footage imeenda.
Imefutika.
But usijali, we are trying to recover it. Like, what do you mean? Bro, tulipiga kambi pale data recovery, iko pale Wayakiwe. Hapo opposite Chiromo, nini? Hapo Chiromo kuna ICA Lion. So opposite, kuna place where wanafanya data recovery. Hapa, I never knew it. We come there link for a week. Tulikuwa naenda every day. Oh, merecover. Oh, kamuni kesho. Oh, sinuwe pata sijui pata gani. Sijui gani ya hiko. Butita nakambia, bro, chen tufanye. Wacha tu shoot tena. Tupige tena, bro. Tupige. Butita by then nakuwa very optimistic.
Yeah.
One
yeah,
of the most optimistic guys and cool guys that I know is Butita. Tupige, bro. Nikama, bro, maze. Tunaipiga aje, man. Mini tumepiga 7 weeks of content. Mazimi yajua yu 7 weeks nafanya kitu. Sita pata watu tena. Sita kwa na the same vibe. Unaona kama interview tumekuwa nayo.
Yeah,
bro, mpoteza hii footage mimi sintafute.
Yeah.
Haita kwa the same. We can't create the conversation because we're talking about a lot of things.
Yeah.
And tumeongea for like 4 hours. So, you could find the record by the way.
Yeah, it was her.
Kira niko hapa.
Unapige. Nikamwambia mimi sizipige ukitaka niambia pana bro, wewe come, wewe kuja siku fulani, mimi nitakupanga. Nikaenda shingo upande. Bro nikapata butita amepanga hawa see the same people, but now kuna wale wakama kama Chebi we couldn't find again. Now we had to butita kaongea na mamito akafeli sijui na nani. So we redid the whole thing. So the first episodes that you're seeing for Kula Kula show, we did with other guests. The same guys, but now we had to redo it. Padi, DJ Shiti, Nani, Padi alikula maizi ngapi, nini. So we redid the whole thing. Then Kula Kula kaza kufanyika pole pole during COVID. Even when I was laid off from Nation, I kept on doing it because I really loved it. And it's what I was just doing and other things. Pole pole, Kula Kula. Then I was doing, so Kula Kula was for the celebrities. Then I introduced a show called Taxi Problems. So during that time, taxis, especially Bolt, had a lot of backlash for their drivers. Sijui harassing people, nini nini. We cancel bwana, mimi si cancel. We imeleta ngapi utaniongeza kama ulivi mimi siendi nini nini. Mademo anashikwa whatever whatever. So I decided, let me tell this story from both of their perspectives. So I would sit in a taxi and I would shoot with passenger, so mini driver, passenger ananipia story of the worst experience in the taxi. Then I would just sit with the driver as the passenger, then driver ananiambia the worst experience in the taxi. Oh, kuna huyu client alifanya hivi. Hey bro, hizo stories ziko hapo YouTube. Andika taxi problems with Obina utabambika. Kuna mwingine alibeba clients juu maka wapi, oh msiba anaitwa Hudson. Sikuzi ni mechanic wangu. All my Toyota cars is the one who makes any that's not German. Hudson is a very good mechanic.
Sikia specifics, eh? Any that's not German. Okay.
Oh, good. Yeah.
And any that's not British. Okay. Yeah.
Hudson, alikuwa taxi driver, bro. Umze story yake. Alibeba dem, kufika mbele, dem anawambia amlipe na...
Okay.
Apatie kitu apige. Yani hizi ma stories zilikuwa... So I'm like, yo, so it was so nice. We're having fun. Then I introduced another show called Toxic Boyfriends. So during this time, I was going through so much. And I was like, let me tell this story in third person. Let me get a third party, an external person to tell the story. So I started hosting women who have been in abusive relationship, okay, toxic relationship. They would share the stories. And a couple of men, kuna some guy mwenye alipatia mama ya demi yake kidney yake. So that story is crazy. So I was hosting this one. Then I'm hosting toxic boyfriends. Then I started another called baby mama drama. But here I kuenda so far. Then another character development. Then the first time. So first time in Nairobi. First time selling Yonga Monkey. First time I had sex. So the first time, the first episode from, I'm the one who started. The first time I had a gay guy encounter. Kuna mse flani kwe Busakami. Nakumbuke Busakami ni kwa mene ni kuanga ring leader wa mashule.
Kuna
boy flani buwana, kariba ni nyandue buwana. Kwa nendo pinto. Yama li invite kwake because alikuwa chiza volleyball. So si mimi nilikuwa drama club. Tumerudi nyuma kidogo. Nilikuwa drama club, so cheering squad, watu wakenda game siko ndani football nini miko. Steam panda. Tumewapiga bao. Nyonga nene nini. So nilikuwa hapo. So pinda alikuwa ananiangalia on the side.
I want
that booty. So one time I can invite kwa weekend. So mimi nimesha, is there in the first time. Go and check it out. So nimeenda weekend bro, nimefika msa meka mkate bana kwanza zimekatwa hivi diagonal. Hypotenuse.
Mkate kwa
triangle, imepakwa blue band.
Okay. Sijui kiria gani hypotenuse.
Hypotenuse, eh. You know what it's called, hypotenuse. Bro, iko hapo niko la goddamn, unajua mimi ushago na jua tunasafa. Nipata bread zimepangwa, ni bro ni kazi ra. Rua nini? Msaka nipatie album, tunaangalia album, amekaa kandangu hivi, unajua hakuna noma. Amesonga karibu na mimi tuangali album. Akanambia bro, kimaliza kunyo chai, kuna kitu nda kupatia. Nikambia sawa. Nikamaliza nini nini hivi. Go check that story. It's called First Time I Nearly Got Chewed. Msaka nipatia A4 kitabu. Bro akafungua hivi, bro nikaona letter, man. Love letter. Dear Steve.
Oh shit.
My pen is dancing perpendicularly in this benedicted sheet of paper. Since I've been checking, I'm like, yo. Bro, sijaisha hivyo. Bro, nilikuwa nimeka hivi matumbo, ikatoka, ikapotea, kidney, ika exchange na roho. Damu ikaanza kupiga reverse. Badala kudu kudu ya piga.
I hope mlango ilikuwa open.
Mlango iko open.
Okay, okay.
But you can't run, bro. Magoti zimeisha. Bro, I couldn't move. Nilisoma hiyo letter, sijaisoma for that long, kitu 10 minutes niko tu hivi. Nishasoma, nishamaliza, but nimejua, akijua nimaliza, because ameniambia hapo chini ameandika. When you're done, let me know the answer, yes or no.
Hey.
Kwa letter. Bro, nimecheck hivi. Bro, nimemaliza sijui cha kusema. Bro, nimetulia hapo, nimechoka. Do you know what I told him? Let me think about it.
Yeah, that's the safe way. Yeah, that's the safe way.
Yeah, bro.
That's the safe, because right here.
Bro,
ujui, can, ujui. Yeah.
Kwa mlango yake, so ni boma yao hivi. Yeah. Alafu mlango ilikuwa isa, hii nyumba iko ni kama kasimba, nimejengwa kama kaplot hivi. But hiyo mlango unaingia na nyuma, hapa kuna fence za mawaya, alafu ni mahindi. Alafu mvua inanyesha. What an opportune moment. Bro, nikasimama hivi kwa mlango. So sinisha soma, so nimechoka. Nikena nikasimama hivi kwa mlango. Naangalia hivi mahindi. Bro, umse alikamu. Akashika mlango his side, na akashika mlango his side, akalinivi, unaona wenye lini yu nyuma dem. Bro, I could feel his dick on my dear. Bro, there's nothing as traumatizing as this. Bro, niko hapo, I love his older than me, so alikuwa chisa volleyball, wale wasa nafiyanga, twang, wale wasa kuspike. Bro, that story is there, go check it out.
Yeah.
My nigga, I was just sitting there, I'm standing on the door like, I'm like,
Magitangoge.
What saved me is a sister. So we go to the same school. Sister also goes to school. Remember, I'm people's favorite in the school. Sister kale sikia wind that I'm around. Sijui na nimwambia, oh, nani yako na pinto yako na ako na visitor. Sio msema mapa. Sister kaka talkless ya hivi bila sikujua kwa hii corner. Amekam na umbrella. Did she have an umbrella? Yeah, I think so. Kakam. Pinto akaruka nyuma. Because like God. Saka akaingia, pinto alijam. Alijam. Yo, mbona unakuja kwa room yangu? Nilishamwambia msikuja kwa room yangu. Nini. Na mimi nikamwambia, pia mimi nilikuwa naishia mazee.
Na mimi sema,
akanifuata hivi mazee, pinto anaifuata akithrow my insults kwa sister. Saka, oh mambo, nini. Story. And strangely enough, I nearly got chewed with men twice. So this was the first time.
Okay. Kuna bestie yetu anaitwa self-made. Kwa there, I told you this. Okay. So, kuna bestie yetu fulani anaitwa self-made. Asha survive. This is
ako. Ako kwa episode zetu.
He's really self-made.
Yeah. So ya pili ni andati?
Ya pili. So during when I was doing these odd jobs in your home, me and my dad, of course, we're having the back and forth. Kuna hoteli Maseno, ilikuwa anaitwa Silver Spoon. Silver Spoon. Nimeenda kutafuta hapo job, nimepatiwa job ya kuleta maji. So nakimia kwa review huko chini na chota maji na leta, then naosha vyombo. So kuna day tumemaliza late. The reason why nilitafuta job hapa, walikuwa nalipa, I think ilikuwa 50 bob, but kuna maragwe walikuwa nayo na chapati. Bro, I lived for that. Alafu ulikuwa nakiwa na soup. So nowadays, by the way, even in my house managers, they know. Mi, tukipika chapo, na beans. Lazima kuwe na nyama iko na stew. Nuchukua nyama kama 2, 3, 4 pieces neka. Alafu na yo supu ya stew neka juu ya yo beans. Bro, that thing slaps. Na nilitoa wapi? Silver spoon.
Okay.
So yo, hivyo ndio kwa walikuwa na yunda. So kuna jamaa kanipea yo deal. Na kuna kakijana mgini akopu pia anashavimu tukosha nae. So yo night kulikuwa na clients tukamaliza late. Alafu kwa ushago ni mustuni. Maseno tu nisenda alafu kutoka kwetu mbako ni mbali alafu ni mustuni. Nini usi, manyanga. So kuna liba ni giza, kanambia ausiende, tuko na room, si ulala hapa, na huyu boys mingine mwenye anafanya hapa, uneza lala, alafu kesho, kisha fanya job, kesho jioni utaenda. So I decided to sleep over. Hapo tunyuma ya hoteli. Tukalala, kanambia, weta lale kwa bed, na niya talala chini. That boy was very angry. They were, aliambiwa mita lala kwa bed, ya talala chini. He was very angry. I don't know why. So minikafikira tu wa mekasirika juwa mechujo kwa bed. So later is when everything added up. Kusikia story utahuta.
Okay. Yeah.
So, ujama is the first time niliona blanket inadungwa kwa steamer.
Oh.
But haikuwa inafanya, but ikuna mawaya.
Moses Curious style.
Yeah. Yaka ikuwa blanket ima.
Yeah.
So, nikaona mawai, nikaona, hey, nini, ati, oh, hii nadungwa kwa siwa, basa hii fanyi ni nini, whatever. So we slept. Sindi yotu melala. So katika usiku, I'm feeling something very odd. So kushtuka hivi, na patu boys are condemned this, na menyonji, na nanisongea. So fast, mi nikafikiria umsea na dream, Buddha. Niaje? Nini nini? Oh, pole. Akajifanya whatever. But in my head I'm like, "Mbona why is he naked?" Nini?
Terengenye.
Because remember home at home mimi nilikuwa na share bed na bro wangu mbili. Yeah. We had us one bed, we were sharing a bed with him. So I'm used to sleeping with people. Then ukilala unajua unashika umekelea mtu mguu. Ni songa. Ah, oh, pole. Ah, tufala. Wewe unamnyang'anya blanket, unamnyang'anya blanket. So jamaa, and I'm like, kwani joto gani mzee anafeel? But I didn't think of it kabisa. Nikaendelea kulala. Tena kidogo nasikia kitu moto. Nasikia kitu moto. Sio kushtuka, nikapata boya amenishika, anambia kwani kuna nini?
Iko nene.
By the mood, I can pick these stories come as stand-up. Shida ni isoza Kenya, bado stand-up ito yafika yo level ya.
That's easy, imefika.
No, ya hii story, unajua hizi ni slow burn.
Yeah, imefika.
I think I'll try.
Jua kina Doug Mtai and...
No, Doug is doing beautiful.
And the rest.
Doug is fine.
Kina Tainga Shira. Yes.
Kina Halaiki.
Yeah, can see again.
Alafu through internet wa Kenyans wameji expose pia.
Yeah. I always want to do this of my stories like this.
Yeah, you need to do that.
Yeah, I'll do them. Anyway, sindo hii stand up name naona. So, ati buda kwa nini? Nini bwana kuna nini? So tulie. What do you mean? Nini? So ule boy akaanza ku giggle.
Ule iko kwa floor.
Ule alikuwa amejawa analia.
Yeah.
So si amefurahi na nyima chali yake. No, na nyima chali yake.
Oh.
Eh. Hadiye na mimi nini mzee hapa anashutulie nini bana ni acha nini nikaruka chini. Alafu leo ameambia mimi nikuja nilale na wewe.
Au mwingine.
The other boy yeah.
Akauliza.
Hadiye basikuja basui bana nini alafu akapanda kwa bed.
Sembo leza kondoana.
I couldn't sleep that night. I could feel movements because ni giza bro. But unajua ukikanga sana kwa giza you start seeing things eh. Naweza una karikecha na una kitu kinafanyika mahali.
Okay.
Yeah.
So sasa alikwambia The blanket might not be electric, but
but
the love is
steamer lazima itumwe. Joto lazima patikane.
Eh.
Bro, so later is when it fell into place. I'm like, kumbe this boy was this man's shorty, but I didn't know. And maybe the boy didn't even know he was being abused.
Oh,
but
how Mimi, was he?
Yeah?
I hope he was young.
He was younger than me. But unaona venye alikuwa analia venye alijam nikiambiwa nilale hapa but venye baadaye umsa akasema nini so mimi nikakapo down yakapanda kwa bed then you could feel movements whatever I don't know what happened because I couldn't see it was dark but first light bro I didn't even work that day hata pesa yangu sikulipa because it refund the following day as we to me kiguna njia mpaka home I never went back there.
Damn.
Side story, nishama lizo story ya nini. So we go back. Where are we? On the other side.
Tukotabonga jia.
No, unasema how you are in the media. No, after COVID ukaanza.
Yeah.
You did your fast.
It was for my fourth. So yeah, when I want to do my fast, it's called First Time. The show is called First Time. So that was the inspiration behind. I was like, hey, people can share the first time. They had a few situations so other people can learn. Okay, so what happens with most of the content that I do, I educate a lot. But I'll not tell you buda kufanya hivi ni noma, but I'll talk about it in a way bro, if you're sharp enough you'll get it. Like Kula Kula Show, I used to ask questions, mse anajibu, hey, what is the smallest bone in the body? Mtu atamisa na mistu acheka, then namwambia utajua is the ear, but you're learning. Then also it was for cushioning some of my fellow colleagues.
Okay.
Then taxi problems. Oh, kumbe taxi walifanywa hivi, let me not. Kumbe walifanya hivi, let me not. Then toxic boyfriends. Oh, this relationship was. So even me, I was in one, but I couldn't get out. Because remember, I just had a new kid. Then I was like, let me just stay here for this child. Let me just stay for this child. So I was like, let me talk about it so that people don't get in the same shit that I'm in. But I will find a way to ease into.
Yeah.
So I was also teaching people about abusive relationships. If it's physical, leave. I don't support gender-based violence towards the man or the woman. Oh, a lot of men are hurting. Then our first time. Hey, first time I smoked weed. Oh, first time I got drunk. First time I got cheapoed. First time I got molested. First time. So people are talking, so you learn. So you're like, so I'll just be doing them so that people learn. So all of these things that I was doing are the ones that morphed now into Obina Show Live. But during this time when I was doing is now when we heard that Jalas is again leaving KIS.
Oh, okay.
And then your politics. So auditions are called.
So
see, nani kapiga, then I was best.
Nani liko na judge auditions?
see the co-presenters and the producer. Oh, okay. So you know the person you're going to work with. Yeah, so munapiga on air. I think it was 2 days or 3 days. I mean, it was one day.
Mtu usigani kiss jina yake anza na A. Kuna mtu alikuwa anatuambia hiyo, kuna mtu fulani anza na A akisha ku approve ni hivyo. Baada kusema nani?
Anza na A.
Mtu usiyote a producer
No.
Okay. Sawa.
Kuna mdozi kiss mzungu anaitwa Pete Sinclair. Kulikuwa na Pete Sinclair.
The black ones.
No, the black ones ni Johnny. Njoroge. Ni James Njoroge. James Njoroge. That was the kiss. Yeah, okay. Kiss side. Kulikuwa na Pete na John Njoroge.
Okay.
Then kulikuwa na PQ the boss. Da. So me I went did with Kamene. It was beautiful. Then I got the job. Then I was like my nigga.
Salwa kiss ilikuwa. Salwa kiss ilikuwa donga.
Ilikuwa do sido kidogo. Sido kidogo but pia ilikuwa mingi.
Yeah, okay.
If I look at it now, but it was better than all these other places that I've been paid before.
If I look at it now.
yeah. But then I was like, gee. Yeah. But also the kiss thing, it was not even about the salary. Bro, every other comedian has always wanted to work on radio.
Yeah.
Then to do breakfast as a comedian, bro, you are at the epitome of your career. Then to do breakfast on Kiss.
Yeah.
My nigga. I'm stepping on necks. You know.
Yeah.
Then I'm the only comedian in Kenya who has done all the shows. I've done late night. I've done evening. I've done drive. I've done mid morning. And then I'm doing breakfast.
Oh, okay.
And I'm doing it in Kiss. And I've always, bro, when I was rapping, I wanted my music to be played in Kiss. Then there's a time I just wanted an interview in Kiss. Nikuwa nataka kina Shafi na kina Del. One interview to come on, guys. Come on, man. Then when Jalas went to Kiss, I was just like, yo, we're just listening. Like, my guy, you lose this Kiss. You can't go with Kiss, bro. And then I'm in Kiss.
Yeah.
And then that time, nikuwa na Kamene. I'm like, my guy. And double blessings. Salary was secondary.
Working na Kamene ilikuwaje?
Amazing.
Kuzo lichekeda even afterwards you worked together. Yes. Bado mnafanya nini?
No. It didn't work. So, when I worked with Kamene, the first time tulimaliza hivi show, nikamwambia Kamene thank you. Nikamwambia thank you for being kind to me. Bro, I've worked with so many other people on radio. Let me just not mention names, but the people I worked with were very toxic or were very bad to me and you'd leave the work just stressed.
And but nani pia alikuwa mzuri? Kwa sana pia umesema alikuwa
mzuri. Sana was fire. Sana was amazing.
Okay.
Sana and Kamene more or less. Okay. So when I left, when I was working with Kamene, bro, I used to look forward to the show because it was vibes. Unajua Kamene ni baby girl. And then she's so brilliant. Kamene would shikanisha activations. Tuna briefiwa hivi asha ikram yote tu. Asha shikanisha and I fade out. Oh, now you know you need to da word for word verbatim. I'm like, Madi, where the hell are you coming from? Me that after words niweke. You know she's studying law, eh?
Oh, okay.
Then he baby girl. And then me, I'm from the village. So I used to pick at these toros, bro. The show came out all the way to number 3. But when I got in, people are like, will he really fill Jalango's shoes? I'm like, I'm not here to fill his shoes. I'm here with my own shoes, bro. I'm not barefoot. Clearly. yeah. Then I don't want to be like him.
Yes.
And to be more of his brand because he taught me a lot of discipline and hard work and consistency. Because me in Jalango's life, I've been there constantly for a while and I've seen him morph into so nasikia ni moving kwa nyumba yake. He's told me and weirdly enough the first time I met him at National Theatre nikamwambia niaje Jalas maze mimi naitwa MGZ nini akanipea business card yake hivi ilikuwa ya orange imeandikwa Jalango anambia akanambia call me goto nyiso alafu akapita hivi akaingia huko wasanii restaurant pale juu hiyo time alikuwa na gari Starlet. Mziki likuwa yuko gari, likuwa expensive kuliko gari. Na likuwa na driving na kichwa kaya kwa inje. Just slow down, man. Bio ni ya nini. Yeah. So, weird enough, I met him in that circumstance. But later, we became very good friends.
Yeah.
I also became his KYM. The same way I was Fred Omondi's KYM. But when I was there, I learned a lot. Zile za, wee, leta ipadi yangu kwa gari. Nilete mix for me, my he likes Black Label.
Kada ya moko.
Sana. Okay. Yeah, kada ya moko. Nilete Black Label mix for me, I knew the measurements. Me and Owago, we would know that Jalango has Mr. and Miss Mo University. Siyo ndo KLD?
Yeah.
Wanenda, Prezo is performing CMB. Cannibal. Cannibal was huge.
Cannibal and Sharam. Wahoo. Cannibal, yeah, okay.
Wahoo. Then Jalango do MC. I book you a flight. Me na wangu tuko ndani ya Molo Line. Bwana, tulitoka na Molo Line asubuhi. Jalango atatoka in the one ameshalala atupiga. Wewe umefika wapi na mimi ndo napita Nakuru.